Yande joy no wito di emin tagi sapo joy studio kalangu nani habaruji meni e fulfulde di min Umaru Janganta on. Dere ko e kibaruji meni gomnati leydi Niger wadi yawtinaki to minister hawjine dena ko leydi e sogegi noni do gollal mabbe gal noni kengani andi noro de wurtinama yasi wadi bibbe leydi kali do fi on dum. Nonno ni nyaw bi en ni neddo goto hebberama nonni e nyaw kes nonni indirane coronavirus nonni del leydi Algérie wadi ni direction nane bi en ni sarusi hawjine e cellal bibbe leydi mo leydi agades nonni wi joddi labi fu ko hisinta bibbe leydi nonni sen tokkomi onnam pittol halay der kibaruji men yewtere men pindinol ni hande yeccata ko nani dow fijo soro nonni fijo sowo no tawa der fina tawaji fulbe leydi Niger tokkom min onnan halage di fu der kibaruji men nonno ni dow ciwtinaki ki gomnati leydi Niger wadi nonni minister hawjine dena ku leydi e sogegi di nonni wadi ni ano jottinowo habaru gomnati yago e bibbe leydi minister Zakaria Abdurrahman nonni wurtini andinore Yasin gan hokka hano labal do fi on dum nani ko salamatu kadiri yewti dow e bibbe wurobe nonni dow hala kan dum
Habaru o habaru lobbo no mo wawi wadi gacceji kewdi gadaali caka sogeji hebane mo sola to onyi fu sai onci hana du gacceji caka majji tan fahe gacceji caka himbe leydi denne hande neddo no wawi deki tammude ko sogeji leydi medan beedan wadude darja di kebandu sembe ko durwida be bombe natobe leydi no gonnina
il faut taper vite
no hani fie law fire sembe du yotto keti to hani fu sogeji mede yaha na mbare himbe gonna ngada jawdi do majji minister kawjire filasariaji o hani o yette do golla gala wadi ngal
sus il est même à féliciter
féliciter le gouvernement si
tel gomnati o ni no hani yettede de ni anni makko woni ko watta be juude en tawa der guikale e nyamul ciede leydi fu nange jukki misali hande nde en dari ko woni no wada he sogeji meden ki wala bi leydi mudum woni dum wela fundu jati sabi ko miden jukki he anni gomnati
c'est pour initiative
Gada fedde Union Européen OIF do hano holli rafi yarda ko noni do chupaki hano didi jokkit noni hano de depitaku e chupaki yarda de e talki lamu noni ko sini wadede leydi Guinée noni alal go e lewru mars noni hitane dum edi e nogay wadi jadirabe amin hano jadimi Mariama Diallo Kenda o yehi to bureau jodani gu noni leydi Guinée tawan do der gallu nyemey gam o ya o yawtida bibbe leydi Guinée tawabe do e jonde moy fu hali do fi on don nani ko o waddi
ce que je veux dire seni be jodi no be kaldi be poti non dun don buri wodande bibbe leydi Guinée ko jimmi du woni tabe leydi Guinée hebi yaadu yeso hande filla referendum wona no wadde seni gan tefita kilamu kile tati no min kay to am basi fu wala
je félicite ça en tout cas moi ça m'a
fait mal min kay minani dum welali kam fe seda sakirabe am Guinée kay ngon no mbare subaka Allah fu Allah e politiki wakar fimbe politiki se wari nata kon himbe na seda himbe na habdina himbe himbe francophonie kay
la situation en Guinée la
mede minka hande filla Guinée metti nake kam sanne gammo en non fu laamu yidi nimbe dido bedo fu killaka e bibbe leydi Guinée OIF e pelle leede duniyaru de to anda no fi Guinée wontiri denne sariyaji de be ngatta di fu yadata en leydi Guinée wonno gollira
vraiment la réalité guinéenne
Sarusi hawjine e fi cellal bibbe leydi Agadez noni wangol nyaw hano kesu coronavirus noni de leydi Algérie noni juwikebe wadini jokkido e horejo Sarusi o holli yuko hano taykaki no woni no wade to nokku lanaji piroji noni de Agadez noni mano dayak noni e dokeri leydi Niger Algérie noni Asamak isifo Hadidi o yewtidi e jadimi Anice Karim
particulièrement pour la région d'Agadez on y a également
ndari ni do Agadez no wodi sigila gon joddinaado sigila mo dermun dum waddi are e yewtintobe be lanaji piroji gaddata jippina aéroport international Manu Dayak min gaddi du loktorojo mawdo gon nyenyudo sannedo iri nyawuji di ko watta illa cikkaado gon hebaama dum anda no wadi no wodi du suudu gon ittanu to o faddete gina do keri leydi meden du fa handen no wodi to min cingi iri sigila o misali Asamakka natirde leydi Algérie natirobe leydi Hartou gon fudu cellal mu en no yewtinte denne ko hori ni woni dum sembindina golleji din gan harton enden yaha wartaji himbe no duudi sanne
son entre ces pays là et le Niger
himbe getato kan nawni no bura do cuudi hano kema joyi e cieli chapande jetati e goo e bisaji kewdi kambuli der gulo hite gadaado noga e tati lewru fevrier der wuro sabula departement felmey region dosso far nyaloma nonni no secrétaire général mo préfecture hano felmey holli wide ko watta himbe keme nayo e chapande nay e jetato nonni woni gala to jotte sumana amadou o fantini jadimin musa hassan
an ko data fila gineji ko boni cuudi keme joyi mbuli yeli chapande jetati e tati bali sappo e didi beeji laso e tati julirde didi ara ngota masiniji unoji didi nimbe keme nayo e chapande nayo e jeegom ngori ngala tonate ko rewbe keme nayo e chapande jeddo e goo no tawa der mabbe kambe sukabe ujiner e keme dido e sappo e jetato nimbe jetato barmi der gulu hite ngudi amma wadai fu maydo der mu gouverneur mo region do so tonya lidi e bibbe wuro ma ibe nyifa hite nge hawtade ardibe hawji departement ji dim himbe mojube puddi waddude mballam mudum député wallitiribe milioji sapo e sakuji nyamdu keme tati dage keme nayi kambe gude keme tati ministre kawji do filla cuudi kite der leydi on to waddi mballam
himbe wuro mayno sorwani region modifa hakkiloji mabbe fuddi no fukkade ndo fi denaku no lamido leydi mayni kachalla kachallu kachalla gasso o wi fi o no hollan ko bawde de gomnati leydi Niger e bibbe wuro be wonno wadda ndo fi sogo hakkilo fukkingo warta der chakantarage nani ko Moktar Hamadou e Hawa Usman waddi
du point de vue de sécurité c'est une
arfila arfke jonande na gudon hunde non ko boyi amma hande bayle hebama dina ko den dum ko bawmi video ni ginanda fu bawde gomnanti kam tawa hen lati do watti so geji der natirde gallure nem far hore hudo don gam don woni dambugal natirde gallure nem mingala sadarma far do wodi so geji kawdi filande na guduno tawa no kuja fu mballa kam ngoni miden ngadda kan woni wadde du'a yeje hautade e hokkondirol habaruji dum woni mballa amin min gommi do ngadda na ko darta min laami do wuro on e yaade bibbe wuro be Allah yettama illu ko dum fuddi far hedde mayne do kay min kebay fu torra ginan dina der no kuje de to miden ba wiide Allah yettama
de pe dire vraiment dieu merci
lo cior buru ni sonata kina woranje nonni der wuro agades no horrete woranje e joyi go lewru marsa to cuudi hano buru nonni boulangerie ji holliri no horejo fedde hano jon en cuudi buru o mo agades nonni holli ko waddi hano beydaadi di woni hano caada chondi farin nonni e kulle gon ko buru o wadirte nani ko Abdullahi Salim o holli jadimin Anise Karim
abunde sa mu muke zomna nan mudan saboda
ko wadi ko min kawri min jodi gam batte heba min kala e do filla ko ndarto cojjol ciede duppe bagetol mudum buudi chapantati e joy non worno il arande jonno min kalni boulangerie di fu kankay non wono sotirto e le lady agadez ndi andam fu be bi kineji ko watto duppe o ganda ka woni ko ciede mum beydi dum don gonga non sotobe joy en teburuji na jom bidigi kankay na wasi sotude buudi chapantani fiobe duppe ben enan ka du sontana bagetol to buudi chapantati e joy dum woni ko min koji e do mum dum du fuddata nani go lewru dartondu enna
a 32 amma sey le premier ni zay fara
der region motawani remobe albacce nonni birnin koni gala no pamro dira do ciede albacce de ko natobe hakune joddingu hano ciede den dayi horejo hano fedde de mobe albacce de konni holli ko laabi fu no joddinte gandi kokke darja del luube ngadanido hisine murseregi didi kebata hitane fu nonni Musa Nuhu fantini jadi min Asumana Arzika
an awmataaki to sai tunda
laabi adama min cingi sigila du ko watta cede albacce den hawjum wadire no wodiri hikka gam min jebata ko min acca hikka botoji din chonnire no di chonnirano rawani de cede albacce yenyi du fu miden andani dum gam miden keba habaru on hannen golle albacce ujuna nay non gonano gadire hecci kengani dillani jogom wi ikam ko ka en no godi anniya ko ko watta de gollire ujune tati e kemenai den bi umimo to dum fuddu fufu de hanadu dillani be ben be chamanon be accata chamaki aranikin ujune lasonon min chamirtu dillani jo fu uytudo cede den de fillitake chamaki didabikin ujunaji lasoidi dino den itte golle dubi tati
bikara oku wanda ba agani ne da fata buhu
kawren burden e jonde jam fi non ciwowo himbe fu ka woni hore hala to batu lawol didabol nonni to kollol su hano batu mo suudu baba nonni gondo no wadi wagadugo nonni leydi Burkina Faso hitane hikkadeni jimowo leydi Niger noddado kan woni Fatima Riko o fantini ko woni suudu baba illa wagadugo o holli jadimi Maryama Kenda jallo nonni e cellalol
C'est la première fois que je participe.
Deone arande an ko imiha. Kawral no kaldikko fis gimo sigili. Rowani group so gay yahano. Food no do yara no wodiri. Maana suud baba. Kawoni lady baba. Kawral galduni kan hokugo daraja yimobe leede Afrika no. Heba du leede Afrika den peccida fina tawaji mudum. Yaadu yesu heba der mu. Kan kulle gote den ni men fu men goni men gollida der leede. Yimobe sigilaabe be. No wodi biitedo plov bi nana bi ta hawa bosin josephine dambele dikko fis e min e hore an no gimobe Burkina Faso no tiobe der regioji fereji sigila e min gimo Niger o
plus moi du Niger
studio kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati jetati chapande joy en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobbang e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo joy
aljumare fu batu joda kalen mo kobe habaruji gam martude kompa ko wadnder jeddire
e alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu potten faada studio kalangu yado leydi Niger non ni min garta der suudu hala fijo soro no der tawangal fulbe leydi Niger ko sukkabe ummatore watta be duubi sappo e jetati yago woran janonni watta dun do ibe piodira hano chabbi didi dera yidde hana der ganyari soro no wade to fijirdeji durobe hano hottungo en sumana amadu jadi min o yehi to battu hano lawol didabol hottungo gadaango nonni jetati yago jenay lewru fevrier der wuro birnim gawre region doso o yewtidi e Boubacar Hamma beydi nyenyudo do fi adaji fulbe nani yewtere ko natta kamat
be sabbi ko soro ngo no wade toydu kondan wonto soro fudda
soro ko wada teno demmu gan wada e puldo susa tawa hulta fui tawa holla no susi wadato kono ko be mawbe idum wada hokkotira habbanaji idum wada hudu fu do dum wadi dum nati den nam fulbe soro to iwi yoyna leydi hausa
sukabe ummatore dubi sappo jeetati ya dubi noga ya chapantati kay gon ko gatto soro on neddo fu tawado nati suudu fa wadi bibbe hewbe no accan wadugo sorgol seni man ja soro jonin dimme woni sirya ko be gatto fadde mabbe yaade sorton
de be gada soro no wodi ko be jarata hana ni be jeerta be gadante payande non no wodi ledde ko be gatta ko wata do hodda magaje no wodi ledde ko be gatta ko ta yi andorta ko der bandu nido no wodi ledde ko wata da susi no wodi ko ledde wala diga ilina jomun de fiaka na fi fu bandu mu wellata
senin do fu dum gasi noy wona sorgo e hore mudum wadirta
yode e wani min di mi nange soro o ya ton bismillah be jabe tundo wa o debe tundi o wari o darike o banta juude makko dow on soppino hokke lawol fiya o chabbi didi jango na fabbi jangore mun na dego hanko do o yopto chabbi didi ni be gade no soro gido ma tan gatta soro he mun ana o mi min ko mu soro hema da wela kam mi soro hema de mi dama motta soro hema waldere non de soro on suko debbo gido ma on o wadda o muuta do tinde maada kade be ƴeewa kiusudo ganda sonni sedda fu ahuli a do go don kay ko mun kanka hanana no halata fataani raa mun dum woni semtende mawdo to pullo dem mun suka gorko mu wada soro no tiidi heba surbaajo minen ko min gonno sukaabe wadobe soro leedi amin be ummi tay no gada soro ibe jaa lallul mawri ibe jaa jigiri di fu ibe gada soro de ibe jaa be jaa to laamido be jaa min jaa lallul mawri min jaa na soro o yato alla yaaru on jaa de hotu kay wari wala wuro baa de ruwo woto sukaabe mun gada soro
do min darna ton habaruji men e fulfulde seyde lamdo holli min jango min gaddan habaruji gom min jotnoto mo seyde bi en ni kiirten to jam hirti